siwe kama mkono juu. Hey, vile na bam bam police wana ubaya, demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Kosea unite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya Shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you. Ndovu ni kuu, chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Pliku kasuku lakini kombato ni custom. Benga nalia, mi upenda vile una love njons. Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende. Minasikia mademu wa kamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam, na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole skori quiet. Usichomeke you ama studio pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kutikitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia sintopic kwa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Hii city ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool. OG
akiwala yosha tujuu, basi weka mkono juu, yes you. Ndovu ni kuu, akiwala yosha tujuu, basi weka mkono juu, yes you. You.
Okay, mbebe, mashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anakam lami but inami ya mesoteka. Nimezo ya njerinda luna violeta. Nimezo ya msupa kinroll ya kavela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na conform za ketepa. Kawezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wani juu, basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah yeah. Hey. You. Okay, I say oh. Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Even mepagao ni juju.
Cocktail ya Masai na Mkikuyu. Hakuna gapo ameno na bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inaga lugu. Kikitiki Swahili ni naradi kizungu.
Vila meni bam bam shiro e mabe bogen shumartae. And I'm the bad man she loves.
Oh, eh, futrap zuke kakwa mood. Kavile champagne usavu wanga nude.
Ay, champagne uonja ka juice. Nupiga kataska ju. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you. Ay, ay, ay.